hambani yotshela abanye sohlangana emgruveni qhizu wezintombi nani wezinsizo hambani yotshela abanye sohlangana emgruveni qhizu wezintombi nani wezinsizo hambani yotshela abanye sohlangana emgruveni qhizu wezintombi nani wezinsizo hambani yotshela abanye so hlangani mkhufi aye go hola the we been doing bazane mani go afaki balunga khathali lo go hola the we been doing bazane mani go afaki balunga khathali lo pause Dudu funa ukulahla umlenze bheka ligcwale letafula bula sibageza ubebe bheka khasanga amadolo lova kunini utshwale kuthenga phela khona ninginsela lezi zimkhaba amathembe samthembile uthemba uthemba uzongikhiphe helo mtakama igama usipha amandla la uya baba sengishawa igwababa kodwa ngizokuphaka andilitheli kwama awulahle wivi ntombazane mani afaki balunga khathali lobo awulahle wivi ntombazane mani afaki balunga khathali lobo
awuyipause
Takuma mawai masisto shwela ngazaza vele uvala marketing mbetumbalo zamu sne awpike kupathini cha ngihappy sepathini sisingle to sesikhathini hambango line manje sasikompendlini ngapinga nisepasini sibali
HipHop.com.